wentalo muntu umuse uyamfanela.
Ngabu hlobene nengelosi na wasuba muhle kangaka engabu phuma lemelikana wilangaliphuma nantambama. Oh baby, ubuhle njengalobo ukuthatha kephi ekuseni angikhona ophuma embhedeni mangi nawe la wentwana omuhle.
Ucabange uma singenza abantwana ngiyofisa abafane nawe ulaka ngicela ulehlise mama amina ungangibalehle macala muhle hleka muhle kala muhle fika muhle hamba unodoli wami ngizokonfirma ngendandathe emndweni wakho khona kusasa. Wow, umuhle zokuthengela amaflawa nenze show ukuthi afane nawe hey. Wemakoti wakusasa i-future bright nanifana nawe hey. Ungabofona ubobhaza umalengu ngiphamale sinalo mshado thali hey. Ama-vows ayabhalwa mina I'm gonna talk straight from the heart way that oh
wentwa nomuntu
Sandwa Sami. Blue Mondays, I be your sunshine. On a Tuesday, we go Tuesday. No more Friday, no more ngapala. Ngoba Sundays, have a lover.
Love and then engelosina. Ngalobo ukuthatha kephi ekuseni angikhona ophuma embhedeni mangi nawe love.